William Beats.
Hello, Mulungi wange, mukwano konze kusuza bubisi kyebaka, dabange zizako nokwekumya biganye, gusinziza amanyi, mu birowoozo ne mu birooto by'omu gw'endoota, naye mbala eno kumisinga nnyo, omutima gwange bambi guluma nnyo, njagala baby, tusaliko, nkulabeko tonight, yeah, yeah. Jagala tukoleyo ka love story nga tuli wabili baby. Kanyonyi kange joleyo ohulila nkuyita ngoja okule waluji wanyingire yenza uwa kwagala yeah. Yenze nze uwo yenze Mr. Mapenzi oh baby yenze nze uwo ndese mapenzi. Nsobola njagala nkulage zecheni nawo tondeka kumulyango gulawo mukwanu